Mouth of the word of wisdom.
Ekigambo ky'okutegeera.
The word of understanding.
Eky'okuteesa kwa Katonda.
The word of the counsel of God.
Amaanyi ga Katonda.
The power of God.
N'oyiseeyo ng'osiguukuula buli Katonda ky'ataasimba.
And you cast out uprooting whatever God never planted.
Era nga ozimbuula buli ky'ataasimba.
And you tear down whatever He never built.
Nga kasanga omukozi wamu naye mu kutta enkwe z'abagenyi
ng'etanya. I prove you've worked together with Him in killing plans of the crafty.
Etabaazaayo ey'omwoyo w'amaanyi n'eryoka emulisa.
Your lamp of the spirit of wisdom lightened. Let me explain you soon the nominal one true God and the Christ Jesus He sent. And then you pass through the spirit of knowledge. And you draw people separate the wonderful from the worthless. The lamp of the fear of God I expect it to work well. Let me explain you move and show that you totally hated evil and even to help many to come out of evil. Through the spirit of the Lord, your actions I expect they have glorified God, our Father in heaven and our Lord Jesus. Let me expect you not to know that you did things which that in the name of the Father.
But
if you have done them, then shame upon you. You are told so ashamed.
Kubanga buli kiseera etabaaza tugikolenza gwe bw'ogiteeka mu
kiko
tukoleeza ettabaaza tugiteeke ku kikondo ky'ettabaaza gwe n'ogikweka mu kibbo
ezo zibampisa batukumakutukuza linnya lya kitaffe kale
kuluiseeyo
ng'otugaziwa
okukola ebyo
byatatulagidde kali
wabikoze naye waliwo ayinza
okuwanika
nobeera ng'oli kinsi
yanogaanaebatufunze
leero byekoze
otambudde
okola ebifaanana
ebyokudugaza
erinnya
lyakitaogenda
okola
ebyatatulagirenaye
nga bw'obikola mu linnya lya yesu
bw'ogamba
fe abalokolede mututegeera mukama akusaasire
ate
ogera okusetabaazayo
ebibadde
bigenda okufa birimu
okufiirayesu
yebazibwenate webaza katonda olw'akaseera karungi
katwongedde
okwongera okulabika nga tumutegeera ate naffe nga
twetegeeratumanyi
entandikwa
yaffe
era nga twatandika
naye with Him. Now we shall understand Him
and
as we too have understood
and
He too understands us from the ancient days.
Yes,
praise Jesus so much.
We've
come
to show
Him that we want to know Him beyond.
Where
the major sign of loving Him is like this.
Speak of it in
Proverbs 8:17. He loves those who love Him. The sign upon it is those diligently who seek Him. One of the things proving you love God is to seek Him. And it is very good to give himself to you.
Tandikira mu magezi go
in beginning from your mind
ne mu byokola byonna
and in everything you do
ne mu buliwo ennaku zonna
physically all day
era bwe tunaaba nga tumunoonya
and when we shall be seeking Him
tumukenneenya
we start with all our heart.
Yes, we was
praise Jesus so much.
Mpozi nga bwe yatugamba mu Isaiah 13:16.
He told us in Isaiah 34:16.
Yatuwandiikira ekitabo kye.
That He wrote us this book.
Era n'atugamba tunoonye mu kitabo kya Mukama.
And He told us to look in the book of the Lord.
Tusome.
And read.
Yonna kitaffe yalagira ne bikuŋŋaanyisibwa
omwoyo omutukuvu. All the things Father commanded thee were gathered by the Holy Spirit.
Kati kirungi nnyo okubakakalo nga tuli mu bbaluwa ya kitaffe.
Now that we are in the letter of our Father in heaven.
Era nga tusome ebyandiko ebyamazima.
And we read the scriptures of truth.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Mwebaza tukkiriza ekiragiro ekyo.
Thank you for fulfilling that command.
Tutalikanga n'okukuŋŋaanya.
Never to forsake the fellowship.
Kabuye yatugamba tobulaniya kumi,
like it told us in the Hebrews 10, 25 and 26. Never to forsake the fellowship, just as the manner of others is. But it told us any time we gather, move on into the word of wisdom and understanding and the revelation.
Yes, we
praise Jesus so much. Let's move on to hold that word. We are going in the journey of heaven. My journey and your journey. The journey of those who lived before us. Journey of us living in this age and those going to be coming, reaching the coming of the Lord Jesus. A journey many people have not been able to move well. They have not been able to go back to their home country, many of them. It tells us Jeremiah 22:10. Not pray for the one who dies, neither the one who goes. But we for they have not made it back to their home country.
Yes,
praise Jesus so much. Many people never make it back the kingdom of heaven, those failed on this way where we are. For some have never discovered it, that we are on the way. Others think we arrived when
in
the buildings and the cars and things like those. But never fails to explain us in Hebrews 11 that on this world we are strangers. Philippians 3:20 says our home is in heaven. Now we have to get back there whether we want it or not. But many of the people have failed. Those who have fallen in hell, they are waiting to be brought on the chains on the day of judgment. Something very dangerous and very harmful. As we want to go back to our home country, we are looking at this, our journey, and to look clearly where we are heading to, and to see of the way we can reach. We
are
seeing things in the first created heaven, in the realm above. This heaven, where there is the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God, praise Jesus so much.
But
seeing much in this city, and
you
saw the seven crews of the angels and their works. We've been seeing many things.
They
could wish to get explained of the secret codes of the seven groups of the angels.
When
we move on to get explained this very day, move on to get explained of the secret code of the sixth group of angels.
Anything
you move on to write down there,
separate code of the sixth group of angels.
And explained of the secret code of the sixth group of angels, the angels of fire. This code
is
not down. It says, thus
saith,
be the holy.
And
moves on to say, thus saith, the true. And
it
moves on to tell you, thus saith, he who holds the key of David.
And it
moves on to tell you that God says, he who opens and no one shuts. And it moves on to explain that God says, he who closes and no one opens. That quote, we've been explained of it before. We first explained the first part.
That
says the holy. And we knew the holiness of our God, which is the light of the full knowledge.
Yes,
praise Jesus so much. When we reach to know that thing is the truth, the truth, realize that all things in heaven and earth, they came from the Lord Jesus. And from his fullness, all of us were given. Now we've understood many things in this first part. Then we move on to get explained of the third part.
That third
says, he holds the key of David. We want to be explained. What type of key is this? Is it a big key which opens? Why
do
they say that says he holds the key of David?
Yes, you must go.
Praise Jesus so much. We as church, we had in the eras before, in the eras of the apostles. Our Lord Jesus, when he says that he
has
given us the key of the kingdom, but still we didn't ask how it appeared.
If you
want to explain this code, it will tell us many things. That part says that says he holds the key of David. We too we shall discover what form of key is that. And we can use it to open where and where. Probably given us as church. Some people say perhaps the Pope is the one with that key. If he doesn't know how the key appears, can he dare be with it?
So can you some come at what they say?
Now, church code is given us enough grace.
Through
the sacred codes of the seven groups of angels, we are going to move on to know about that key. When we read the Revelation
7,
we read this code like this. Let's read there and we hear.
Okubikulirwa esule yokusatu, okubikulirwa esule yokusatu, n'olubiriri olw'omusanvu.
Revelation 3, verse 7.
Era eri malayika ow'ekkanisa y'omu Filadelfiya, wandiika ati, bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu, ow'amazima, alina ekisumuluzo kya Dawudi. Aggulawo so tewali muntu aliggalawo. Aggalawo so tewali muntu aggulawo.
Yes, yebazibwa nnyo. Praise Jesus so much.
Nti bw'ati bw'ayogera.
That thus saith.
Oyo alina ekisumuluzo kya
Dawudi. He holds the key of David.
Twagala kunnyonnyoka mu paati
eyo. We want to be explained out that part.
Ekisumuluzo kino Dawudi yali nakyo nga kifaanana kitya?
This key David had it, how it did appear.
Era Mukama waffe Yesu yakimuggyirako wa.
The Lord Jesus took it from him from where?
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Yes, kanisa.
As the church.
Waawulirako Mukama ng'ayogera ku tuwa ekisumuluzo ky'obwakabaka bw'omukulu.
As God speak of giving us the key of the kingdom of heaven. But many times, we as churches say we've taken faith, yet we have not gotten revealed. But it's very hard to take faith where there is no revelation. And it's kind of hard for you to use it. Let me give you an example. A person can give you a computer, and it's been given me a computer. But you've not understood how to use it.
Even
to open it alone, you fail on that.
Now,
truly God can stop giving authority. I've given you the key. But you believe, yet you don't know how it appears. And how to use it, you don't know. But through this code,
we are
going to broaden this key of the kingdom of heaven. What form of key is this? According to Matthew 16,
Matayo esule y'ekkumi n'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga. Matayo esula y'ekkumi n'omukaaga olunyiriri ekkumi n'omukaaga.
Matthew 16, verse 16.
Katusomerwa 18 okuyita mu bwangu. Matayo esule y'ekkumi n'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana.
Matthew 16, verse 18.
Nange nkugamba nti, gwe Petero, nange nkugamba nti, gwe Petero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. So n'emiryango egy'emagombe tekirigiyinza. Olw'ekkumi n'omwenda, ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Chonga chonga chorisiba kumsi, chini siliwa mukuru. Chonga chonga chorisimu, chorisimu la kumsi, chini sumuliwa mukuru.
Yes, you are going to praise Jesus so
much.
We have heard our master.
Nganyonyora ngato yatoma Peter elinyere ya Peter.
The name Peter, this name of Peter.
Elinyere tegezo ruwazi.
The name which meant and means rock.
Ruwazi.
That rock is the Christ Jesus.
Omusingi gwenyine ogwekkanisa.
The rightful foundation of the church.
Yiga si Peter tugwe ruwazi.
But Peter is not the rock himself.
Yes, you are going to
praise Jesus so much.
Tugenda kwogera ku kisumuluzo ekyamuwe.
We are going to
agamba nti ndikuwa.
We are going to speak of a key saying I will give you.
Yes, you are going
to praise Jesus so much.
Aye, usoko kunyonyora.
But you first explain.
Peter yekenye ni sirwe
rwali. Peter himself is not the rock.
Kubanga yeye kunyonyora kuba moyo kutoko.
He is explaining by the Holy Spirit.
That Peter yekenye ni.
As Peter himself.
Yagamba ndi Kristo Yesu we rwali.
Said that Christ Jesus is the rock.
Iranga yeye elinya bali mwa wina litegeza Yesu.
The name was just named after him. And it meant
Jesus.
It's the chief cornerstone where church is built
upon. So seeing like Peter, you
not ask Peter that he's the rock.
But he
was named after the name of the rock.
Yes, you have
praise Jesus so
much.
For when he explains in 1 Peter chapter 2, verse 3,
move
on to speak of the key of the kingdom they spoke of giving him. Let's read and see what he explained concerning the rock.
1
Peter chapter 2, verse 3.
Obanga mwaleta kumukama wafe wali omulungi, lunyoruokuna. Ngamuje eriyoyo, ejinje damu, eriyagani kwa abantu, na yeri katonda donde, ya muwendo mungi, wenyoro kutani.
Yes, you are going to praise Jesus so much.
Omutume Peter,
Apostle Peter,
yeye nyurati, mukama wafu Yesu, ejinje damu.
That the Lord Jesus is the living stone.
Tuweruwazi.
That's the rock.
Eri nyale mwiriyajibu.
Out of which his name was gotten. But explain that he said,
Jinafe tujanga wa yijamara.
We too come as living stone.
Mkuzimbira mukama wafu Yesu.
Build on the Lord Jesus.
Kavayo ngira kwati.
That's why he speaks peace.
Peter ekisooke suule eyokubiri olunyolwa okutaano.
1 Peter 2:5.
Era nammwe ng'abayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo. Olunyolwa omukaaga. Kubanga waliwo mu kyawandiikibwa nti laba nteeka mu ssaayo ejjinja ekkulu ery'omu nsonga eddonde ery'omuwendo omungi era abukkiriza tali kwasibwa nsonyi.
Yes, you are going to praise Jesus so much.
Omutima Peter yagamba
kubwo Peter spoke by the Holy Spirit.
Ye kenyeni si erwazi.
That he himself is not the rock.
Ye yaweba muwewa ni nyari ya
rwazi. He was just named after the name of the rock.
Rwazi ya tuzi anamukama
after the rock which passed after the Lord Jesus.
Naena agama nafu ngama inja amaramu.
And he said that we too as living stones.
Bama zoku ganga zaro murundi
wukini. Whom he passed the second time.
Tu jeje jinjeyo. Jinjeyo.
We come to that stone.
Kutaki kanga tuzi.
To see that we build a spiritual house.
So,
now the truth is like this. Apostle Paul, when he explained in 1 Corinthians chapter 3, he said we are not going to begin put another foundation except Christ Jesus our foundation. Now those who think that Peter is the rock,
or
the rock where they build the church, that is very false. That's where it comes, they can never realize the key which was given Peter.
Yes,
we praise Jesus so much. If you don't know how they build the house upon him,
the
form of rock they build on the spiritual house, and you think Peter himself was the rock, that's to say you've already fallen.
Yes, we
praise Jesus so much. And when we look at this, 1 Corinthians chapter 3, verses 11.
He speaks
from this foundation, the Lord Jesus. 1 Corinthians 3 from verse 11.
ye Yesu Kristo.
Omusingi ogwo, that foundation,
olwazi olwo okuzimbibwa ekkanisa,
that rock where church is built,
ye Mukama waffe Yesu,
that is the Lord Jesus.
Ng'omufume Peter bw'agamba,
Apostle Peter said,
w'Omwoyo Omutukuvu,
by the Holy Spirit,
kubanga waliwo ekyawandiikibwa,
that because it is scripture written,
mu Isaiah 28,
in Isaiah
28:14-25,
giraba
ndeke jinje kuli yokuisonga,
I lay the chief cornerstone,
urusozi lwange Sayuni,
on my mountain Zion.
Yes, yebazibwe,
praise Jesus so much.
So eriyadala,
now the reality,
kino kyemulaba e Vatican kyakyabulimba,
in Vatican it is false,
yebayita Saint Peter,
what they call Saint Peter,
mbukwe ibwe msingi bw'ekkanisa zonna,
foundation of all churches.
Yes, he was
raised Jesus so much.
Yeah, we are you believe but
this is falsehood. When they hold the physical key which Pope has, they are lying. No one gave them a key like that.
But
they don't understand the key. Now in this court, of the sixth group of angels, the angels of fire, there is a portion saying that
fair,
he holds the key of David. But David was given what form of key? And as the child, the key of the kingdom of heaven, what form of key was David at? Already I'm first giving an example. Peter is the rock where church is built. They have already fallen. Peter himself explains that that rightful rock is Christ Jesus. He just named him that name
right.
Simon. He was called Simon.
Yes, he was
praise Jesus so much.
We are Simon Muir in
the area. We pleased to name him after his name.
It
was like you see Jacob. When Jacob was named, had his name Jacob. And he was named Israel.
But
he was
named
in the firstborn son of God. That is Christ still.
Yes, he was
praise Jesus so much. Even Peter is like that.
This
is a name and it's for Christ. And it means the rock Jesus. And the Father said, on this I will build my church. And even the foundation of hell will not shake it.
Yes, you have
praise Jesus so much.
But
give you the key of the kingdom of heaven.
But they
are asking what form of key is this?
A
big key opening doors of heaven?
Truly,
if you have not passed with it, you will not enter heaven. What opens for you?
If
you just eat that key. You cannot come and open. What form of key is this one?
You
know, some people came and said,
the secret code is secret
code, they are no more now secret. The way we are speaking about them,
and he
cannot ask them now, he knows them.
I tell
you, madness is just disturbing you. You, how long have you been having that Bible? How come you never knew of them?
Yes, you will
praise Jesus so much.
So we can
be careful of some people like those. Some of them don't even appear in any study. They appear like Sunday and they disappear. They don't know there are things in it which have to be explained.
Yes, you must be
praise Jesus so much. But before you move on ahead,
gotta
explain that part. The key of the kingdom of heaven. The key of David. I want to first warn you. Don't be confused by Satan again. Concerning the code that they're almost sacred his way. He knows it that they are sacred. Even if we explain them here, he knows they cannot understand all.
Yes, you must be.
Praise Jesus so much. I want to first tell you a secret.
One
of the secrets of the devils. Their character. First of all, their cast. Second,
their
deceiver, they can never speak truth all through. It is
yes, you must
praise Jesus so much.
So, the
truth is this, brethren. I want to put a brief warning. And to give you a way of answering people like those. Before I move on, bring the explanation of this key. I want to give you a way we can escape and get safe from people like those.
Who
say that now we published, exposed the call.
It
means it's a normal secret to say that he knows them. That is very hard. Satan cannot know all these things.
Remember,
after we finish the secret court, we go on the seal.
Yes,
praise Jesus so much.
He
cannot understand all those things.
So,
first and foremost, I've told you why Satan is not able to carry all these things. Their character, John 8:44, is like this.
John 8:44. So that you are Mazima.
The problem is, can't stand in the court and hold on to explain it.
That's what I'm doing in Mazima.
You can't hold on the truth to explain the all of it.
Our
he has become of truth, yet he's not of truth. It is very hard.
He looks at the court of
by the cast he holds he has lied.
John 8:44.
He has to bring in what comes from his.
Yes, yes.
Praise Jesus so much. And another thing I want to tell you. If you too helped and you have understood this word, it's not by power, it's by might, it's by the Spirit of God.
Now,
Satan was the Spirit of God. How can he do to hold of his word? Our Lord Jesus said in John 16 and verse fellow.
There's
a hard much to tell you.
But
put in your memory, you can't contain these
things.
But when the helper, the Holy Spirit will come, he will be helping you. He said, who was the Spirit of God?
Am I holding up here?
How can he hold all the things as you see them?
If you give tips,
you can ask people like those. Others ask for knowing and others ask and do. But you as a child of God, you always need to get strength.
Kubanga abalala basinzira ku kibuuzo ky'abannaabwe ekyabuuzibwa ku WhatsApp. Bakomintinga ne bagamba kirabika kigambo ky'amagezi. Nga bagamba security code tezikyali security code. Wabula nga bagamba kigambo ky'amagezi. Eri abakkiriza. Naye mwegendereze ekintu ekirala. Kubanga okumanya kuno kwandika kubira ekizibu oluvannyuma.
Bwakabaka bwa Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Atuwadde ki? Kyasi okusobola otegeera ebigambo eby'ekyama. Naye ne bwogera n'obireekaana wali nga tesoli wakubitegeera tosobola bitegeera. Yesu yebazibwe nnyo. So tosobola kukola ki? Tosobola kubitegeera. Katunuulireko ekyandikibwa ekirala. Twetaaga omubezi omwoyo omutukuvu okuwandiikibwamu ebigambo bino. Naye kwolowooza Setaani ana yamuwandiikamu. Yesu yebazibwe nnyo. Setaani alimu okubeera okulumbalizaako ng'abatasoma nkweze bulijjo. Twetaaga omutukuvu ffe bennyini tuwandiikamu ebigambo bino leero. Ani Setaani ne bw'aba awulira kati ani anaatumuwandiikamu? Wamba tusomereko mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okusatu. Nti tetwetaaga bbaluwa okakasa nga bye twogera bitegeerekeka. Naye Mukama ye ayogera bw'ati ku bbaluwa ezo.
Second Corinthians 3:2.
nti mwe bennyini Katonda ayambye mufuuke ebbaluwa mwe tuweerereza omanyi ebiro ebiyise emabega mulina embeera z'eddiini ze mwalimu amanyiira embeera ezo temwafuukanga bbaluwa eyaweererezebwangamu baakuweerezanga emyaka nga asatu naye ng'ebintu oli byeyayogera tebikuwandiikibwamu Yesu yeebazibwe nnyo mubaddeko mu bulokozi obuli awo obw'ekiwoggewoggwawo obuli awo nga bwakulya na kunywa kugenda mu America kuzimba mayumba naye ng'obumazeemu emyaka egiwerera ddala naye nga n'okuwandiikamu oba wandiisa ebyawandiikibwa kyo kibadde kizibu kankubulira ekyama kimu ebimu ku ebyo ebigenda okakasa nga naweereza gy'oli kwe kuba ndi wawandiikibwamu ebigambo bino era ng'obadde osoma omwoyo omutukuvu bw'awandiika era nga wafuuka ebbaluwa gye naweererezaamu eri pulizentebwe eri Katonda gw'olowooza buli muntu yenna aweereza Matayo essuula ey'omusanvu onywa 21:25 yagamba nti balijja ne bagamba twabuulira enjiri mu linnya lyo bababuuze mwagibuulira ani era njiri ki munda ate abawandiikibwamu ebigambo byammwe twakola ebyamagero twagoba emizimu twazuukiza abafu abagambe muve wano sibamanyangako mmwe abajeemu abataakola kitange byayagala so olwaleero nga tuweereza tufubala nga tuweerereza mu mwoyo wa Katonda asobole okubawandiikamu ebigambo bino naye tolowooza nti tubiweerezamu babiwandiike mu mutima gwa sitaani ne mu magezi kali waliwo alowooza bulijjo mutwale tubikula ebyama mbonga ne sitaani bw'abifuna kakube neiba wakuli wali talina kyategeera kati neiba waali wano kumpi ali awo emmanju ali wali naye olwali bye tusoma wano tabitegeera ye gwe kankubye bw'oweebwanga kyansi y'obwakabaka bwa Katonda okumanya ebyama nga bwe nkugambye tugenda okunyonyoka secret code eyo ekisumuluzo kya Dawudi kisumuluzo nnabaki era ekisumuluzo ky'obwakabaka bw'omu ggulu ekyaweebwa ekkanisa kisumuluzo ki osobole okukikozesa obulungi ng'okitegedde naye bulijjo kkanisa twaweebwa ekisumuluzo nga tugamba bye tusumulula mu ggulu babisumulule ku nsi osumulula otya kisumuluzo nnabaki Yesu yeebazibwe nnyo kankubye totawaana nnyo nga mu nsi eri webubadde kubikwatagana ebigambo by'omu kitabo kye Bayibuli kyeweetaaga kiri kimu weetaaga okutegeka omutima gwo kubanga oteekateeka omutima kugwanira muntu Yesu yeebazibwe nnyo okole ky'osobola gula Bayibuli yo funa peeni yo funa ekitabo kyo wandiika mu kitabo kyo omwoyo omutukuvu awandiike mu magezi go z'obwenkulumu omwoyo omutukuvu akuyamba okujjukira Yesu yeebazibwe kaakati gwe odde olowooza olaba gwe omuntu atali sitaani oli awo ozibuwalira obikwata ate sitaani omukolibire naye banne mujjewo eki gwe oyagala kunywerera mu mazima sitaani tanywerera mu mazima gw'olowooza ye anaabikwata nga naawe kennyini ogamba mwoyo omutukuvu nnyamba Yesu yeebazibwe njagala mutegeere ebiri mu mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde wano tetukola bintu bya mubiri na mubiri tukola eby'omwoyo n'eby'omwoyo ogenda kukola paati yo omwoyo omutukuvu agenda awandiika ebigambo bino abadde yeeraliikirira nti nze banne naakajja saagala weeraliikirire ow'amaanyi yali muffe omwoyo omutukuvu avunaanyizi bakuwandiikamu ebigambo waali gwe ky'olina okukola kwewaayo gy'ali ye ajja kukuwandiikamu
kakati nze gworoza nze nabijja wa singa sibadde kyakulabirako ekyamangu nga buli kiseera mbadde mu nsanga neyawuddeko mu kasenge nga nina obwa nkebera mundeke neyawuddeko naye mbeerawo mu bulamu bwonna kubanga eyawandiika mwesigwa ebyawandiika ebyamazima n'okujjukiza Yesu yebazibwe nnyo katweyongereyoko mbakoliso owulire Yesu yebazibwe nga mulabisibwa okola ebbaluwa gye tuweererezaamu abatume bafuna ebbaluwa zaabwe be baali nga baaluka batemisewo bafirimon n'abalala babeera bbaluwa kankubulira olwaleero ne boosimbuka wano n'ogenda oyogera mu kibuga bajja kubuuza ovaawa osabira wa nga mubutuufu olabika nga oli bbaluwa bulijjo gye mbadde empeererezaamu nga bw'oyogera bwogezi bwoti oli asoma n'agamba eyo gy'osibuka mu butuufu ntwale eyo nga oyogera bw'asoma nga wafuuka bbaluwa Yesu yebazibwe saagala weeralikire mu kigambo kino mbu setaani naye ayinza okuba abimaanyi kati wewe tekisoboka singa yali abimanyi singa nnindanga n'ambuuza ebibuuzo anninda n'ambuuza ebibuuzo gye nagenda nga okuweereza naye otuukayo nga naye kataala ali atawaanya abantu nga babuuza ebibuuzo ebikyamye n'obitereeza n'obiddamu Yesu yebazibwe nnyo so ekigambo ekyo tokitya mukama waffe yagamba mu Isaaya essula ey'omukaaga nti okuwulira bajja kuwulira naye okutegeera pnye katusomeyo gwe olabe okuwulira kati bawulira olufu bawulira neba boogera biki ebyo kati katonda gwa gudde okutuuku owulira ebigambo by'omu kitabo olowooza buli omu awulira katusome
nayogera nti genda ogulira abantu bano nti okuwulira mumulire naye temutegeera
Yesu yebazibwe nnyo okuwulira bakole ki naye okutegeera kyovula nga kodi tuzoogera ne baziwulira naye okuzitegeera nti kati nnyonnyola bwati bayogera alina ekisumuluzo kya Dawudi kitegeeza ki kisumuluzo nnabaki ne bwe tunaamala okunnyonnyola nga twakamala okunnyonnyola n'ensitulayo omu jangu wano nga tokutte bayibuli jangu otunyonyola ekisumuluzo nga tokutte kitabo mw'owandiise jangu ne bayibuli yo yokka oyimirire waggulu wano otunnyonnyole nkubulire twetaaga omuntu kuvumuve mu kyekyo abamu kumwe mubadde mugenda kuddeyo mugambe kati wennyimiridde nze nga nze nsobola olaba mukama yantambuza olugendo lwa myaka musanvu naye nkyali wano ngamba tondekawo omwoyo omutukuvu kuba nkimanyi wandeka ngenda kubyerabira byonna Yesu yebazibwe nnyo katweyongereyo owulire
nayogera nti genda okulira abantu bano nti okuwulira mumulire naye temutegeera n'okulaba mulabe naye temwetegereza
kakubulire omuntu alaba n'okulaba n'omugamba nkubira kati bulijjo obadde olaba ekikondo ky'ettabaaza kinkubira essaawa zino kineeminge omwoyo w'okutya mukama n'amuteeka ku mwoyo wa mukama Yesu yebazibwe tokirabaawo nga bulina kuokiraba tuyinza okikuwaamu n'obitabulatabula weetaaga omwoyo omutukuvu ebintu byokulowooza nti abantu basobola okutegeera ku bwabwe byasula nnyo ekkanisa wala nnyo nga beerabidde Zakariya esula ey'okunoonyerwa omukaaga si lwa maanyi si lwa buyinza naye ku lw'omwoyo wa Katonda. Kakati abamu bakyamukawo bukyamusi ne bagamba bula bu new generation igwe tubeera mu byama naye nga ye muntu ategeera nako wadde naye n'omuzingana ye kukolaga mwe temutumanyifu aba new generation fe tulina okumanyiraku omusana gujjudde naye w'omugambira akunyonnyolereko so tomala galowooza buli ayingira muno mbw' afuna okumanya okujjudde ate naawe wekeberekeremu olabe ogaine ebibazima sibanga obutuufu kitaani anfeera ne neetuuza wano nga tewali kyenfuna ofuluma muba new generation abategeera ng'olowooza naawe otegeera kati bagenda okuwaamu awo oyolese omusana ogw'okumanya nga mutuufu wa naye nga ewa bagamba abategeera baawa new generation eyo with full knowledge of God mulimu n'atamanyi kwogera linnya kati kitumaleyo ggwe ennyiriri ezo olabe nzizigulwa nga bakyuka ne bawonyezebwa abamu agamba naye bwe nnaategeera ennyo amazima gajja kunnemesa okubaako byenkola kati akuŋŋaanamu ennaku ezimu si lwagamba nti talina busobozi bujja wabala lwagamba bwe nnaamanya amazima amaanyi katonda ajja kunvunaana olw'amazima amaanyi kati nnina okumanya katono banvunaana ebitono olwo nno ng'asoma amataya aga alimanya ebingi bamuvunaana bingi n'alimanya ebitono bamuvunaana ebitono kati kambuze ekibuuzo kimu kugambye okumanya ebingi bakuvunaana bingi omuntu amanyi ebingi akola ebyokumanya bingi omuntu amanyi ebitono akola ebyokumanya bingi ebitali byakumanya bingi ani alina emisango emingi tugambye tutuuse nga basomesa ngeri ya kale kusiikamu chapati nogamba nze sijja somako bingi angenda somako kanda ŋŋaano nsiike kasita mmala nga ombiyize ekivaamu nga onyola nga osiika nga yamakoona kumi nga n'ebirungo by'otaddemu anti wagaana okumanya ebingi ne tusiŋŋaana yamanya ebingi ng'agisiise naye ng'ebuzeemuko akalungo waakyo ani ali ku mutindo kaakati ggwe wayagala kuwulirako buwulizi amata okuwooma bagateekamu ebirungo ogangenze tewalinda birungo kiosaga kumanya bingi watuuka ng'oteekamu kukamulamukiuo obunzaali kubanga awulira mbu bateekamu ebirungo n'ogamba naye seeta akumanya bingi ekyo kimmala yesu yeebazibwe so abooluganda njagala mu mulembe guno omupya ogulina okumanya katonda okujjudde tukkirize katonda yaba atufuula ekyo era tumanye nga teri sitaani ayinza kyalenjinga kumanya kwa katonda kubanga tuwakanna buli ekyo ekyekulumbaza kumanya kwa katonda sitaani ajja ne yeekulumbaza mu bwekulumbaza awo naye nga gaso aleeta kumanya kuli kwennyini katumaleyo Isaya wano olabe
Isaya
Nenyo kwa njokirati, mukama wangu, vigu sawo kubawo. Nata mundi, okutusha nivuga, mwekini zika. Ngatewali
atura mu. Ngabantu babera mu nsi nga tebaso
wategeera.
Ne setani wamu. Yamubuuza kakati ebintu by'okubanga bawulira buwulizi. Naye nga tebategeera. Birituusaawa. N'amugamba paka ensi bw'eribanga eggwawo. Ensi bw'eribanga eggwawo. Mu kiseera ekyo mwenja okuleetera okumanya. Kati atuyambye na buyambi. Kubanga bw'atugamba mu Isaiah 49. Atugamba mbi mbalaze ebigambo ebijja. Newankubadde bibadde okuva ku lubereberi naye eri amatu gaffe bigambo byatonze obutonzi tolowooza ati ne sitaani baabimutonzeemu bimugaso eki kubanga n'ekikoli mu kyalina tekisoboka kwogera mazima katusomeko mu Isaiah 8 katutandika n'olunya olusooka Kyovula bangi kwabo sitaani bayise mu nsi n'abatuma okubeera abatume be ne bannabbi be n'abasumba be naye nga tebasobola kwogera Katonda mu mazima newankubadde mu butuukirivu bwe naye ffe Mukama atusaasidde ayogera bw'ati ku kusaasira okwaffe
kubanga beetaba mu kibuga kikukubu era beetugama ku Katonda wa Isirayiri Mukama ow'Eggye yerinnya
kaakati otuuka ekiseera nga gwe olowooza ebintu biri used byebyo Katonda yewaffe oyo faaba mu kibuga ekitukuvu yeffe ffe faaba omulembe omupya tutegeera kankubuulire naye nga tosobola kufuuka bbaluwa eyinza osomebwako tolimbibwa limbibwa sitaani mu ngeri zonna Mukama atukunganyiza olw'ekigendererwa ye kennyini atufuula omulembe ogwo gwe yasuubiza era yatugamba nti gwe mulembe ogulibanga gwewuunyisa ogutabangawo era ng'agamba nti omulimu guno ogukolebwa omulala tujja nagumubuulira aleme kukkiriza naye ng'agulaba nga n'okumanya ebibuulirwa ntiisa njereere eri bonna abalimba ng'omuntu atya n'okwogera kubanga agamba nnyinza osobya nga waliwo alina okumanya okujjudde n'ajja awanika omukono n'ebyawandiikibwa nga 8 Yesu yebaziwe so tulowooze ku mulembe Katonda gw'atonda twewale nnyo agaboozi ga sitaani oba oli ku WhatsApp yaffe Facebook YouTube gundi zaffe zonna webusaiti zonna toleetayo sitoori etategeerekeka kubanga oyogera nga waliyo abalina okumanya aye mugende muteeka ebintu ku WhatsApp abamu balowooza siyitayo mpitayo nenda abimutaddeyo n'olaba oli mutuufu n'attendensi ye nga ntono nnyo naye nga yali mu kudisikasinga ne banna abakyankalayo abuuza ebibuuzo ebikonokedde ate engeri gye baleetamu ebibuuzo mugyegendereze oli agamba wamma kyewabuuziza nange mbadde nkyebuuza woroze nti munnoowo nnyo muli mukubuuza gwe ky'omanyi gwe muyirewo omusana gw'okumanya mangu ago Yesu yebazibwe nnyo katweyongereyo kwawulire Isaiah 8
Isaiah 48:3 nabuulira ebigambo ebyasooka okuva edda ku iwaawo byava mukama wakange n'embiranga nabikola nalikola mangu ne bituukirira olumya olwokuna kubanga namanya nga oli mukakanyavu naye ekingo kyo kina kyakyuma
owulidde ekiriwo ebigambo byonna mu bayibuli weebiri katonda yabibikula dda n'abikola naye ekizibu ekyaliwo yagamba muli bakanyavu bansingo bo ngenda kubikweka nga ne bw'osomamu tobibikulirwa gw'olowooza bino byonna byetukubye wano ebifaananyi tebirimu byawandiikibwa obisanga wani kakati gwe mu bayibuli kivuga Yerusalemu tekirimu twaleseeyo empya oba twaleseeyo bayibuli empya mwoyo mutukuvu yayambe ojja tuuka ne ku musumba amaze emyaka asatu mu bayibuli kale faaza alimu emyaka nga nkaaga omubuuzi eggulu eryokusatu agamba oyogera biki ebyo wavudde ku mulamwa simanyi wagudde ate nagudde kinaawe kyawandiikibwa eggulu eryokusatu kyawandiikibwa waggwe mwana ggwe omubikulira eggulu eryokusatu bakoliza ekyokubiri kumi na bbiri agenda osomayo kaakati eggulu eryo kaakati eryo eryo ndowooza Yesu yebazibwe atandika kudda mu kunanaagira nakwagala kugetaageta
gyendabatubuulira okuva edda tekinatuukirira nakiranga gyoli olemeku okwogera nti ekifaananyi kyange kyekibikoze n'ekifaananyi kyange ekyoli n'ekifaananyi kyange ekisaanuse nebibiragidde
kaakati yakimanya n'agamba ha abantu bano bava ku bakulubereberye nga babimanyi abandigambye sitaani yabibagambye naye yabitereka n'agamba abo bokka abana bakkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange n'abaleetera otegeera ebigambo byange kyetaagisa okuyibwako omwoyo wa katonda nga bw'atugamba mu ngeri esula esooka nyola bimu esatu nti bwe mukkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange anaabaleetera otegeera ebigambo byange kati kye sitaani anaamuyiwako omwoyo we
Isaya esula ya 48 n'olulimi olw'omukaaga
Isaiah 48:6
wakiwulira bino byonna nabwe temukibuulira
nti atugambye ebigambo bibaddemu naye kankanula ba bino byonna byatubikkulidde naffe ne tulibibuulira mazima tulabye ebintu ate tukyalaba kuba tukyali mu kibuga Yerusalemu wokka tukyalina okugenda mu gwe eryokubiri omuli ebiramu ebina tulabe emyoyo gyonna we gijjibwa emirimu egigiweebwa engeri ezakolebwamu ez'enjawulo tulyoke tutuuka ate mu gwe eryokusatu eri olusuku lwa katonda n'abakadde 24 n'entebe ya katonda tumanye ebintu bingi tulina okugenda waggulu w'eggulu ku ntandikwa tumanye ebyaliwo eggulu n'ensi nga tebinaba kubaawo naye ebbanga lyonna lyewamala mu nsi sisuubira nti wawulirako ku kigambo waggulu w'eggulu era wakiwulirako wamanya nga kibeera wa kati ebigambo bino eby'obwakabaka bwa katonda tolowooza nti buli muntu aweereddwa omukisa okubibikkulirwa obanga kale abantu abatalina bafuuka setaani si bonna nti baweereddwa omukisa obibikkulirwa kati sitaani gwe banaawa omukisa
Isaiah 48:6
Laba bino byonna nabwe temuli kibuulira kwete ebigambo ebijja okuva mu biro bino ebigambo ebyakwekebwa by'otamanyanga
Olidde ebigambo byatulaga yabikweka mu kitabo Bayibuli mu ebiri naye obiyitako amazzi nga tusaba bitegeera naye n'agamba kiikyo kitegeeza bwe kiti kisome weetegereze oba obikulabikula naga sooka olindeko weetegereze ekyo ekigambo okirabye olowooza ani atuwadde obusobozi buno bwonna mwoyo mutukuvu tuleme okuba nga tumuyisaamu amaaso gw'olowooza bali okusoma Ezekiyeri 37 ne balaba amagumba mu kiwonvu ne balaba mu bizinensi bo tebasoma Bayibuli basoma Ezekiyeri 37 amagumba mu kiwonvu n'amaliriza nga akugamba ezo zentamujo eyo bizinensi yo kyokka olunya olw'omusanvu nga lugamba abo be baana ba Isirayiri nga boogera ku bantu naye nga ye yalabyemu entamu ng'asoma bulungi awo wennyini awo naye nga yasobola kukibikulirwa nti bano boogera ku bantu si ntamu angubulira okufuuka nabbi w'obulimba tekiva wala kiva mu kutoola mu kigambo kya Katonda n'oyongeramu n'okunyoolanyoola ng'okyusa amakulu g'ebigambo kati ab'oluganda tuyige wamu ne Mukama nga bw'atuyigiriza okugasa ate tukwate ebyo byennyini nga bw'abitugamba tulowooza nti sitaani agenda kubikulirwa ebigambo bino bannange nkyalenjinze ku sitaani kuba omwoyo wa Mukama okumala ebbanga mu buli ngeri zonna mu kwolesebwa mu birooto kukyusibwa azota yulimu samimu ne mu buliwo kati ne kati tuli mu kwechallenji nga ssaawa zino ne kati tuli mu lutalo kubanga ekyo yakireese nga aggulawo olutalo ng'ayagala oyingira mu kibiina mu nkiso ng'abalowoozesa mu naye ali mu kubitegeera naye buli kiseera amagezi gamuyitirirako n'atufuumuka emisinde ng'aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu wadde okumanya kubanga ayinza okuyitamu n'obuuza ogubuuza ogw'ekisiru omanye olunaku lumu Peter yagamba Mukama waffe Yesu togenda kufa Yesu n'amuzza ebbali sitaani nakulabye dda bambam kababuulira ekintu kimu kyemina okumanya Katonda okuba nga ntendeka yamanya nammwe kennyini muyinza okukozesebwa bulungi nnyo okutabula amazima n'antendekera ddala ekimala ndaba kibuuzo kitini bwe kiti ne mmanya kati batandise omukutu gw'okwagala obayingiramu kubanga olutawo lwe lunaggwa lujja kuggwa nga Mukama waffe Yesu azze okuleeta omusana okwaka mu kizikiza tuli mu lutalo omulisa mu kizikiza muli kubanga ye sitaani afugira mu kizikiza eky'obutamanya naye tuleeta omusana gwa Katonda akulemberamu abantu be n'omusana ogw'okumanya kaakati Katonda agamba ebigambo wadde bibadde mu Bayibuli naye eri amagezi gaffe atonda bitonde ojja natuuka awantu okyogere nga n'omuntu agamba kiriwo ekyo nzeyo Bayibuli nagibikula yonna okibikule nga leero ku luno weekiri ate naye ng'akirabawo muyiye yennyini bakakitonda bannange omuntu oyinza omugamba emyoyo omusanvu egya Katonda olimu ekizibu emyoyo omusanvu wagisomawo ziri mu Bayibuli naye ye kennyini nga takirabanga naye nga mwekiri kati gw'okibikula n'akisoma kubikulirwa nnya ttaano nendaba ettabaaza musanvu gyemyo omusanvu gya Katonda bulijjo nakyo mwekiri kyakatondebwa kati Yesu ye bazibu. Enyiriri mwezirine katonda okuzijja ko siru. Okukubikulira. Olunaku lumusitani yagaya nakwata Bible. Kakati nagenda eri mukama waffe Yesu. Namugana nange nabibikoleddwa. Katonda yagamba wekasuka nakuweereza bamalayika be. Kumbe waliyo byata bikoleddwa. Tokemanga mukama Katonda. Kugamba ssebo oba nnyabo kitegereka bulungi sitanda sowa kwogera mazima gonna tasobola kugatunuulira gye kakoma aleeta ekyawandiikibwa nga tamanyi kyogenda kumuddamu ali awo alina ekikolimu eddalu limutawaanya era bw'aba aleese ebibuuzo olaba ng'apalapalanya oba oli mwana wa Katonda fula amayindi emmere tamanyi nti wali ekyani kwekigamba ndi omuntu tabeerawo na mmere yokka olwabeera akyerabidde dda kakati gwe olowooza sitaani agala kuddamu bw'ategeera ebyawandiikibwa ne bw'akwata nga bisatu ajja bimutawaanya omutwe oba nsooka kiriwa ajja bimutabula oba nkutte byaki nkutte byaki ebyawandiikibwa Yesu ye bazibu katumale waawo
era okusooka olwaleero tobiwuliranga olemeka okwogera akiraba
kakati bane tulekere olugezigezi mukama atugamba ebigabo bino atuyambi buyambi kyokka gwe oli eyo gamba kakano tubitegedde bannange kiregeera ne sitaani abimanyi kakati bannange toyogerera mu butamanyi ate mulimu abantu abadduka wano emabega abadduka nga tukyatambula mu biro biri ebyo ne bagamba mutuma oyo alabika okuyitibwa kw'eggwanga yakusudde wali kati ne bagenda ne bakutetenkanya eyo gye bali bagenda okutetenkanya nga kukoma wakati kuli ne kwota tewera ate nabo ne bakisuula awo nze ne neesirikira kubanga namanya ng'omusana gweyongerera ddala okwaka nga okuyiriba kw'eggwanga bwe kukomawo engeri gyekukomawo yakitiibwa ate nnyo kakati gwozze mu lusuku odidde obutooka obugudde wansi olwaki buyaga bw'ogamba nti gano ge gakuze kakati amato badde ogalina naye kuli okutuka omwoyo kwayogerako mu kubikulirwa nti alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa okutu okwo okugguka n'oba ng'ebigambo bikutambulira bulungi obitegeera abadde sitaani omusubira nakuba nakutukwa mwoyo okufaanana kutya okutuka omwoyo kwa sitaani kwafaafaagana dda n'okuwulira bw'awulira awulira birala
kubanga namanya nga wali agambanya nyo era waliyibwa musobya okuva mu lubuto olunyiri olw'omwenda olw'erinnya lyange ndyosaawo obusungu bwange n'olw'eyeero lyange ndizibiikiriza gy'oli neme okuzikiriza olyolukumi laba nkulongoozezza naye singa feeza nkulondedde mu kikumbi
omanyi mukama gyatulondedde buli omu buli omu kumu omanyi gy'oyise ne bwobadde olya ng'onywa ng'ovuga emmotoka obonyebonye okuzuula ekijjaffe byandi ku bakumi byokka okubikulirwako obubikulirwa osiibye n'osula ku nsozi oyagala kubikulirwa naye nga wa nagamba kale mwana wange jangu nkuyambe jangu mwoyo mutukuvu muyamba abikulibwe oyo
akikoze ku lwali nnyali bannange kanisa tubadde tuli bubi n'okutuwa kubeera kanisa tuwogeramu kubi kati tuwogera ku byamagezi n'otuuka mu bantu n'oyogera ne batuula ne bawuliriza ne bagamba abarokola abakyategeera gye bali baali bamanyi twagwa eddalu nga buli ayogera nti bamanyi byagenda okumaliriza mukama agamba waliwo abasajja basatu bakireeta muleeta obukadde nga bamanyi gye tukomekereza era ngaoli ne bwaleeta ekyawandiikibwa omaliriza kimaliriza mu nsigo naye katira omukama ku lw'erinnya lye ayambye tubikkulirwe ebigambo ebyekyama eby'obwakabaka bwa Katonda atuwadde ekisa njagala weesibe nnyo ku mwoyo omutukuvu kubanga watali tetusobola tetusobola amadiini mangi mu nsi n'ensigonna nti galina okubikkulirwa ekkanisa eziggulwawo buli lunaku nnyingi naye okumanya kuliwa abantu ba Katonda ne beeyongera okuzikira olw'okubula okumanya kubanga okumanya kwe kubikkulirwa kakati erinnya lya Yesu bw'olaba engeri gye babadde balikozeemu manyi bulungi nti mumanyi bulungi olwaleero ekivume ekiri ku bulokozi si weewaawo ekivume ekyo temukitegeera bulungi engeri y'obulokozi kati gye bwogerwako okwatula ensi yonna be babbi abasumba baba abaati balina ebikolobero boogera ebigambo ebitali mu magezi naye ku lw'erinnya lya Yesu agambye siyinza kulekera linnya lyange kantondewo omulembe omupi nga boogera ebigambo eby'okumanya naye ate gwe bwakikukoledde n'otugezagana nze kati we ndindi kalaso bulazi nga bwatuse okunnyonnyola eggulu omwoyo mutukuvu atuula wali nze neetandika kakati munawo eyo ddalu lyofunye omanyimanya ekintu kimu okusina mu Ezekiel 28 sitaani yamanyako ebyama nga tannagwa naye bwe yagwa takyajjukira kubanga yakolimirwa naye bayibuli eyogera mu Ezekiel 8 egamba yali mugezi osinga Danieli era nga tewali kyama kye bamukweka naye okuva lwe yagwa ne bamukolimira ebyama byonna atumaleyo wano erinnya bandirivumye batya mwe temulaba erinnya lya mukama waffe Yesu mazima olwaleero n'omuntu n'alemererwa okubikulirwa ekkanisa ey'okuzimbibwa ne bazimba kasidulu ennene ne bagamba ze kanisa ya Yesu ezo ebyandikwa nga byogera kanisa nga yeggwe naye nga nakyo kyokka ekyo ekitono paapa takimanyi ali mu kuzimba St. Peter Basilica mu Yesu gy'agenda okunona ye kanisa yennene tasobola kujjukira Matayo 24 tewali bajinya nalimu erisigala ku nnine waali kwegamba nga ekkanisa omanyi okubeerawo nga temusobola kufuna kubikkulirwa ebyandikwa nga mwebiri mu Bayibuli naye nga tosobola tegeera ne bagamba nti Yesu agenda kudda okunona ekkanisa etalina bbala na lufumiro naye n'otezuula efa yaani oyo alina kuba atya nga talina bbala ne musomba omusenyu ne muleeta seminti ne mugula embaawo abamu kati muzimbisa ndabirwamu ekkanisa ya Yesu erimu okubaako ebbala
kati ngogamba omuntu ali bwato bwalemereddwa okutegeera kakati oyo muzibe akulembedde muzibe bazibe banne olowooza embuzisaani agenda ategeera koodi z'ekyama ez'abamalayika nze ndowooza gwe naawe olabika wafunye ekikyamu alowooza bw'atyo naye funa eddagala lino ery'ekigambo owone kubanga atugamba mu kubikulwa ssatu n'agamba munguleeko eddagala ly'amaaso gammwe mulabe bulungi naye tunaaba amata g'ekigambo kya katonda
Isaiah 11:11.
Nze nzuyo, nze
Isaiah 48:13.
Yes, you have a Jew. Come to someone you recommend on the Psalm.
Verse 17.
Katonda atuyigiriza leero okugasa n'atulaga ne kumwe tuba tutambulira olowooza agenda ayigirize ne sitaani banaye tutegeere bulungi ensonga zino nga tusembayo n'ebyandikibwa bino mu Daniyeri essula ekumi n'ebbiri yagamba so ku mubi tekuli banoomu alitegeera newankubadde nga tubikula ebigambo bino tosuubira nti omubi ajja kutegeera ekyo kirayiro kya katonda ate katonda bw'amala okwerayirira so kumbi tekuli banoomu alitegeera ne bwatuula wano emyaka emeka nkusaba oleme kuba kwabo ababi kubanga tuyinza okuzomesa awo nga mubutuufu oli mukwefunira byakusa bya musango omulala agaye obulaba nakirabika yenze nze kanziruke wano omanye olunaku lumu mukama waffe yesu yali atudde n'abayigiriza n'agamba kumwe mulimu agenda okundyakumu oluku kakati oli gwe kyali kyumiriza n'agamba yenze mukama
waffe
kumbe naye mwenyini akiwulira okusinziira ku byebikemo
by'ebirowoozo
by'alina awulira nga yeye naye namuna ojja kuba otuyambye obutatumenya ate ekisinga
okwewuna
abamu kummwe tumala okuyiga bulungi
nemanimua
nemujja nemunebuuza wama ngende nfuna omusiraamu muwase
nyakugamba
genda omanye gwe weerabidde katonda enkola ze eyantendeka yeye kennyini gwe mmanyi obulungi mulubereberye yatonda omukazi omu n'omusajja omu bwe yatuuka mu kyamateeka 24 ne bamugamba tuyinza okugoba omukazi olw'ensonga yonna aga muwandiikire mugobe kubanga ekyo kye mwagala bwe yajja Matayo 19 ne bamugamba tuyinza okugoba omukazi olw'ensonga yonna naye nga temusomayo nkoku mu lubereberye bwe kyali bamugamba lwaki mumusa ate yatugamba agamba olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe musa kyeyava abagamba bw'ati gwe ky'onaaba oyagala nja kikugamba okibeere kubanga mulemerako ssebo nga mutuketta mu nkiso nga mwagala okutugwe wamu nammwe naffe nga tukuwa amateeka agatali malungi n'ebiragiro mwotagenda kubeera mulamu kubanga abaana ba Isirayiri bamala otutawaanya katonda mu Ezekiyeri 20 23:25 nga baganye okukwata amateeka n'ebiragiro n'emisango naye n'abawa amateeka agatali malungi n'ebiragiro batagenda kubeera balamu katonda kennyini n'abibawa mugende bamusaba ennyama bwe katonda kuwa ennyama
naga mugenda kulya musanyuke mufenga museka bale tebusa wanya katonda
trouble God
katonda kuli de kitufu nawo kiraba nga kye kino ate oli mukwebu zaabuza wefuula katala noga kati ndowooza sabitegedde bulungi kaŋŋende neebuuzise ma katumaleyo wano gwe Daniyeli 12 olunyi olw'omunaana
neekulira naye nekitegeera
osobola okuwulira n'otakola
ki
neekulira naye nekitegeera nenjoka njogera nti ayi mukama wange ebiriba mu ebyo biriba bitya olunyolwomwezi nayogera nti kwata makubo go Daniyeli kubanga ebigambo girikiddwako era bisibwako akabonero
bamugamba Danieli nti genda genda weewumulire ebigambo tubitaddeko siimu paka mbire ebyenkomeire era ebbanga lyonna abantu basoma ensolo eza Danieli zeyalaba ne bagamba ekisolo kirina ova mu mazzi naye nga katonda annyonyola n'agamba aa ensolo bulibeera bwakabaka ningira balinda ensolo paka lwozze wano mu new generation ne tukubuulira ensolo kyeki mulimu abatukolera vidiyo waliwo yali inamaani biki ambireko ebyo naye bakola vidiyo ng'ensolo eva mu
mazzi
namwe ne mulinda ensolo enaava mu
mazzi
ebyama ne bijja mu mulembe guno omupya ku bikula
17:15
amazzi amangi bikana nnimi na mawanga bulijjo tegenda ava ate ensolo eyo kyeki anti ekyama
kigambo
nti ogwo mwoyo gwa sitaani ogukoza mu baana abajene nti lwaki gulina
emitwe
musanvu ne tugikubuulira ate amayembe namwe ne
tugaleeta
naye gwe olowooza kyangu olowooza sitaani ajja
bitegeera
ekyo kikafuuwe awulidde bino genda owummule
Danieli
okutuuka mu nnaku ez'enkomerero awo ng'ennaku ziggwayo tugenda kubibikula laba nno we twesiimye okuba mu
nnaku
laba bwe tuzaalibwa mu nnaku ezo zennyini nnyini naye yagamba wadde nga mu nnaku ezo naye ababi tebajja tegeera katumaleyo olunyiri luno abalerongoosa tugenda kubaamu nga tuli bangi era totya nakutya n'ogamba mbu ani anaatwala amazima gani bannaffe gye bali
ginomiremanyi
katonda
eyategeezaanga
bajja kwetukuzawadde baboonoona naye bajja kwetukuza bangi webalira b'okubikulirwa
okumanya
oku abeetukuza kakati gwe agaanagaana bibyo tetulimanyi nti wali abalina
okwetukuza
bangi abalyerongoosa abalyetukuza abaliwomezebwa abaliwomezebwa
ne tuwomezebwa mu kitiibwa kya Mukama nga tujjudde okumanya Katonda n'ekitiibwa kye
naye ababi balikola ebibi
ababi bagenda kweyongerera ddala batuuke n'okuyita obwereere nga bagamba tuddeyo ku mulembe gwa
adamubwereere
mu lusuku
olw'obutategeera
balowooza yali atambula bwereere
bwati
kakati kangube ekintu kimu kyolina
omumanyi
togenda kuntawaanya kubanga abo kwetu kuzanti manyi
ye bali 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 by the clothes are many waiting
wowe tabula tabula nga nkureka
you will suffer I leave you
ate sagara nyo kuruma nyo mutima
I don't want to feel pain in heart
singa katonda
more than God
sagara kubera na kisa
I don't want to have
sagara ya katonda
beyond that of God
katonda singa ali agoro kuro kula buli mtu ruwa mpaka
every person my force
asobola tujja ko mukana
tugamba aroko kagwe mu design say whoever gets saved I restore oxygen
naye naye agara bamwaka
to last those who love him
nabanyikira kumuno era bwetwe wayo ngatumulaga okwagala
kwa commission his love our love it will come us
kadura singa yakala
ikolo
asobola teko muzina rwa
okuguru pick on the head
mwe
I say you
mulaga wewe mwezi
bye bangu rather we get out
katuna hikatuna alije ndiye ndo ya
things of why
hikatuna omugezi
the only wife God
mhm
Daniel sura ya 12
Daniel 12 verse 10
naye babi
ababi bagenda kola ebibi ngabo baraba katulu bakola bagenda kweyongera naye ate na abatukula tugenda kongera tutukuzibwe
get both get purified
mhm
so kubali tekuli ba
kino kirayiro eri mukama so kubabi kati goroza sitani yange nategeera so kubabi tekuli ba alikola
alitegeera
kirayiro kya mukama weetereze ogenda kulaba otegeera ebintu weetereze weetereza siiza kugamba nti nasiiba okutegeera ebintu oba nasiga ensigo yali wabula yangamba nga tereza wano togenda wano okyandikwa kikolebwa
otinaye
ngenda nga mu maaso okkola bintu yangamba nenyongera okwetereza n'abikula amazima n'ayongerayo awala n'agenda mu buzibu bw'okutegeera nengamba tugende ayi
mukama
they
break my head. Have you seen my head bent because of heaven? Because every day I have to speak secret that they are breaking my head. Did I come feeling headache?
Tukirizo moyo wa mukama akule
nafsi.
Mukama akuwa mukisa. Webale kuchu.